It's JC Calypso. Ya Bluetooth, super mulala, Mr. Sexy,
Ati boom, raba boom, raba boom, boom, raba boom, raba boom, boom, raba boom, raba boom, boom, boom.
One time for the defense, two time for the pretense. I wanna be really busy, Iwe only busy, bali bine. Yandi ino kupapa, amano yonse paline. Palaba no be bali bize, iwe uli bize pali bine. Yandi, inengadawa, ule shimikila kwa banobe. Ifya pena fionse ni tumfwe, pati mfuti yandi ili lode. Inengadawa, ule shimikila kwa banobe. Ifya pena fionse ni tumfwe, pati mfuti yandi ili lode. Iwe,
le chichi meloshi, amano kwa tini ndoshi.
Ukalipa,
ukalipa fili
mzi. Aya, aya, aya.
Yechichi weleshi, amano kwa tigindoshi. Atase uchikara,
ukalipa,
ukalipa fili mzi. Na wambu na nechitika. Atase uchikara,
ukalipa,
ukalipa fili mzi. Na wambu na nechitika.
Neba shiki la kumwa kwa tikombe. Ale fimbo kunde imefikombe. Nebo nefiu mala padi vechikonde. Gola twishi katwalo kwe fikonde. Pela BP na success. After findi na GP na actress. Backstage femu chipi so pa kupesa. Dech pela kwa mahinta titwa kitepo. Teka paper batalepe pela tingwe. No insoni batumuli motimwe. Tiamuna nifema nigga that's pinge. Bana bambu bata bale katimbe. Anyway, put your money where your mouth is. Otherwise ube zii wala mauche. Amauche kwate. Anyway, fionze findi landa ndefa fio grip shanti.
Ati Yochichi meleshi, amano kwa tinindoshi. Atase uchikara,
ukalipa,
ukalipa filionzi.
Aya, aya, aya.
Yochichi meleshi, amano kwa tinindoshi. Atase uchikara,
ukalipa,
ukalipa filionzi. Na wambu na nechitika. Atase uchikara,
ukalipa,
ukalipa filionzi. Na wambu na nechitika. Atase uchikara, ukalipa filionzi. Na wambu na
chikara, ukalipa filionzi kazi razi. Data wanita mansha kutumikala tesi. Ndekyoche vele jine kwa tindika la pamwenu. Kapande tewa ni kusari wila pa bueno. Ona hava nobe pizza ba legeba. Hey, iwa mezo pari protein die seba. Na usensela hava nobe ba lesela. Chibele chiwe watibika kwa tichisela. Ko haka ze iwe tigara. Kukari pa ferionzi na wigara. Kuchibele chapa wari gula no mtoto. Thinking capacity yobe chimono tkoko. Wendo chintin kenso kosha mano ineni moloshi. Jambi na diga mwitoroshi. Sumpitas mtambas ishibas isyozi. Lobe chili muno.
Yechichi weleshi, amano kwa tinindoshi. Atase uchikara, ukalipa filionzi. Yechichi weleshi, amano kwa tinindoshi. Atase uchikara, ukalipa filionzi. Na wambu na nechitika. Atase uchikara, ukalipa filionzi.
Farvey Entertainment.